Timoteo 3.
Udziwe kuti pamasiku otsiriza kudzafika nthawi ya zovuta. Anthu adzakhala odzikonda, okonda ndalama, onyada, odzikuza, onyoza Mulungu, osamverana kubala awo, osayamika, ndi oyipitsa zinthu za Mulungu. Adzakhala opanda chifundo, osapepeseka, ndi osinjirira anzawo. Adzakhala osadzigwira, aukali, odana ndi zabwino, opereka anzawo kwa adani awo. Adzakhala osaopa chilichonse, odzitukumula, okonda zosangalatsa m'malo mokonda Mulungu. Adzasamala maonekedwe ake okha achipembedzo, mkumakana mphamvu zake. Anthu otere uziwalewa. Ena mwa iwo amalowa mnyumba za anthu mkumakanyenga akazi ofowoka. Olemedwa ndi katundu wa machimo. Akazi amenewa amatengeka ndi zilakolako za mitundu mitundu. Amangomvera za aliyense, ndipo sangathe konse kudziwa choona. Monga momwe Yane ndi yambere adawukira Mose, anthu amene onso amawukira choona. Nzeru zawo zobuntha, ndipo pazachikhulupiriro ndi anthu olephera. Koma sadzapitira nazo, pakuti anthu onse adzaona kupusa kwawo, monga momwe zidachitikiranso ndi Yane uja ndi yambere. Tsono iwe wakhala kunditsatira mzophunzitsa zanga, mayendedwe anga, cholinga changa, chikhulupiriro changa, kuleza mtima kwanga, chikondi changa, kupirira kwanga, mazuzo anga, ndi masautso anga monga amene adandigwera ku Antiokeya, ku Ikoniyo ndi ku Listra. Ndidazuzikadi koopsa, koma Ambuye adandipulumutsa pa zonsezi. Onse ofuna kukhala ndi moyo wolemekeza Mulungu mwa Khristu Yesu adzazunzikadi. Mmene mwa anthu ochimwa ndi onyenga, adzanka nayipira ipira, ndipo azadzinyenga ena nkumanyengedwanso iwo omwe. Koma iwe, limbika mpa zimene waphunzira ndipo wadziwa kuti nzoona, paja kuwadziwa amene adakuphunzitsa. Ukudziwanso kuti kuyambira ukali mwana, wabazolowera malembo oyera, amene angathe kukupatsa nzeru zopulumukira pakukhulupirira Khristu Yesu. Malembo oyera onse ndi Mulungu amene adawalembetsa mochita ngati kuwawuzira, ndipo amathandiza pakuphunzitsa choona, pakutsutsa zolakwa, pakuwongola zokhota, ndi pakuphunzitsa anthu zakukhala olungama. Motero malembo amathandiza munthu wa Mulungu kukhala wokhoza kwenikweni, ndi wokonzekera anthu kuchita ntchito yabwino iliyonse.